Kuva tariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 kuzagera tariki ya 10 z'ukwezi gutaha, u Rwanda rwatangiye ubukangurambaga bw'iminsi 16 bugamije kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. Bamwe mu bagore bavuganye n'ijwi rya Amerika bakomoka mu ntara y'Iburasirazuba bavuga ko bamenye ibanga ryo guhagarika amakimbirane yabaga mu miryango yabo.
Turakomeye neza, urabona twebwe tugendana amafaranga, ntabwo tukibasabiriza ngo twebwe dutere induru umunya amavuta, byose turabyibaza tukanabyisubiza, babona bari ku meza barya. Niyamvu tutagiye kubitwa nka mbere.
Iki gihe ntawe ukiri kubaza umugabo ngo mpumunye mpa amavuta mu isabune, ibyo ntibikibaho rwose.
Nta mugore ugikubita. Buriya byose byapfiraga mu gutesha umuntu umutwe, umusaba buri kimwe cyose. Umva nkanjye aje ari nta kintu nabaza umugabo.
Nkatwe abakecuru ubu turi mu cyiciro cya mbere, badushyize muri VUP, iyo igihe kigeze baraduhemba utwo dufaranga, nk'ubu naba nayahembwe. Hano mu isoko akabona ndatuye mu rugo turariye.
Madamu Saverine Uwimana uyobora umuryango utegamiye kuri leta wita ku mibereho y'abagore bo mu cyaro, yemeza ko amakimbirane menshi basanga mu miryango ashingiye ku bukene.
Basanga amakimbirane ashingiye ku mitungo, ariko cyane cyane iyo mitungo ikaba ishingiye ku mikoro make. Aha handi mu Kinyarwanda bavuga ko n'abasangiye usabitana ibisambo. Ubona iyo wa mugore uhora muri twa turimo two mu rugo adafite icyo yinjiza, wa mugabo wakoze wagize icyo yinjiza, akenshi usanga icyo yinjije akigira iki wenyine, ku buryo wa mugore nawe yashaka kugira icyo asaba. Icyo gihe umugabo akumva ko umugore nta gaciro afite, kuko na ya mirimo ahora akora yo mu rugo atayiha agaciro.
Uwimana agaragaza ko kubonera umugore umurimo umuzanira inyungu ari imwe mu ngamba zakemura burundu amakimbirane akunze kugaragara mu muryango.
Kugira ngo rero nayo makimbirane ashingiye no kugusaba no kumva ateze barampa agabanyuke, nuko na wa mugore yabasha kubona umwanya wo kwitabira ya mirimo ibyara inyungu. Niba ajya no mu buhinzi agahinga bwabo, agakora bwa buhinzi busagura atari uguhingira gusa, ibyo guteka byaba binashobotse akinjira aho yakorera amafaranga, kugira ngo nawe abe yagira ikindi agura yakwigurira cyangwa yagura mu rugo. Kubera ko mu by'ukuri usanga ubukene ari indiri y'amakimbirane.
Uruhande rw'abagabo nabo bashimangira ko iyo bafatanije n'abagore babo mu kubonera ibitunga umuryango bizana amahoro.
Abagabo barabibonye yuko umugore yakora akamuha ubwo burenganzira bwo gukora nk'uko bikwiriye, amakimbirane yagabanutse. Biranagabanuka cyane kuko iyo umugore ateye imbere niwe amenya n'umuryango cyane, usanga n'abana bitaho cyane gusumbya umugabo.
Nta mugore ugisaba umugabo, hari nubwo ajya muri cyo ajya kubona kabanazanye n'akabido karindwi k'igikoma mu kingwe.
Kugeza mu Rwanda hakunze kugaragara amoko anyuranye y'ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori, ariko afata umwanya wa hafi nashingiye ku gitsina, gukubita uwo mwashakanye ndetse no guhoza undi ku nkeke. Ibi byasohowe mu mbonerahamwe yakozwe na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Mu minsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, harakorwa ibikorwa byo kwigisha abaturage uko bakwirinda ihohoterwa n'uko barikorewe batinyuka bakajya barigaragaza. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti: dufatanye twubake umuryango uzira ihohoterwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.